Omubaka omukyala akiikirira disitulikiti eyeeruuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Annette Nabiri ayagala bazadde batandike okutwala ekyenkanyi abaana baabwe awatali kubasosola mu kikula kyabwe. Ono bw'abadde ayogerako eri abakungubazi abakungaanidde mu kuziika omugenzi Nali Lovisa, maama w'omuyambi w'omubaka wa gavumenti mu disitulikiti eyo ayitibwa Julius Blessing Mubi. Bano ono ategeezezza nti abazadde abamu batuuka okusosola mu baana baabwe olw'ekikula kyabwe awamu n'embeera zaabwe yogayoga ng'abaana abamu bamiddwa omukisa.
Abaana abawala n'abaana abalenzi tubageme kyenkani, kubanga abaana bonabona ba mugaso eri omuzaire ate awalala ni community ku byalo bye tuva. Kubasaba bwakintu kirala banange obulamu buno n'embeera ennungi byakwefiiriza, era ndikubasaba banange tunywere tusomese abaana. Gavumenti yatuteerawo UPE biyuzi, tugikozese bulungi banange, tubonenga tusigaza abaana mu masomero banange. Abaana eri omuzungu eyakoba nti children belong in school, nti abaana balina kubaawa masomero. Tobanange ndi kubasaba kirala tunywere tugemere walala ng'abazaire, tutale kulira abaana, kubanga abaana abo n'abalijjo otuyamba mu myaka gyaife.